Urubanza rwo kumenya aho umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu Jean Baptiste Ndahindurwa uzatabarizwa ejo rwarakomeje mu rukiko rwo muri leta ya Virginia mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho umwami yaratuye. Mugenzi wacu Edi Rwema aracyakurikirana uru rubanza.
Inkuru yabaye impamo, umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa uzatabarizwa imwima ya Nyanza aho yimikiwe aho ni mu Rwanda. Ibi ni nyuma y'uko umucamanza mu rukiko rwo muri Virginia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ategetse ko umugogo w'umwami Kigeli woherezwa mu Rwanda akaba ariho azatabarizwa. Uwo mwanzuro umucamanza yawufashe nyuma y'iminsi ibiri yumva ubuhamya bw'abagize umuryango w'umwami bafashe icyemezo cyo kwitabaza urukiko nyuma y'uko bananiwe kumvikana aho umugogo w'umwami watabarizwa. Hari abari bashyigikiye ko umugogo w'umwami utabarizwa mu Rwanda n'abadashyigikiye icyo cyifuzo bifuzaga ko yatabarizwa mu mahanga. Impaka muri urwo rubanza ahanini zavutse nyuma y'uko nta kimenyetso na kimwe umwami yasize kigaragaza aho akwiye gutabarizwa. Umunsi wa mbere w'urubanza wahari wahanini kumviriza abashyigikiye ko umugogo w'umwami wazatabarizwa mu Rwanda. Yaba avoka wari ubahagarariye n'abagize umuryango w'umwami bari kuri urwo ruhande bashimangiye ko icyifuzo cy'umwami cyari uko umunsi umwe yazataha mu rwamubyaye. Basobanuriye urukiko ko kuba umwami atarigeze afata ubundi bwenegihugu ari ikimenyetso simusiga ko yakundaga igihugu cye kandi byaba byiza ari naho atabarijwe. Christine Mukabayojo, Kigeli abereye se wabo, yasabye urukiko guha agaciro icyifuzo cya nyirasenge Specioza Mukabayojo cy'uko musaza we yatabarizwa mu Rwanda kuko ari we wenyine usigaye mu bavukana n'umwami. Kuri uyu wa gatatu uruhande rw'abifuza ko Kigeli yatabarizwa mu mahanga bo basabye urukiko kudaha agaciro icyo cyifuzo bagaragaza ko kuba umwami yaratanze hashize imyaka 55 atarakandagiza ikirenge mu gihugu cye ari ikimenyetso cy'uko atari yiteguye gutaha mu Rwanda. Nyuma yo kumviriza impande zombi umucamanza yahaye agaciro kabagaragaje ubusabe bwa cy'umwami kuko ari we ufitanye isano ya hafi cyane n'umwami Kigeli. Yahise ategeka ko umugogo w'umwami bawurekura ukoherezwa mu Rwanda. Christine Mukabayojo wari uhagarariye nyirasenge yabwiye Ijwi rya Amerika uko bakiriye icyemezo cy'umucamanza.
Biranejereje cyane kubona nyuma y'aya mezi yose abiri n'igice tumaze hano muri Amerika dutegereje icyo gisubizo kugira ngo dushobore gutahana King mu Rwanda kandi twari dufite uburenganzira. Biratunejereje ko urukiko ruhisemo igisubizo kizima kitari cy'umuryango gusa ahubwo ari history y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko King ntabwo ari umubyeyi wa family, ni umubyeyi w'abanyarwanda bose. Kubona abajaji b'abanyamerika bahisemo kumva icyo gitekerezo cyo kumutahana turabishimiye cyane. Ntabwo mfite byinshi navuga nawe, mbabarire.
Ku ruhande rw'abifuzaga ko umwami Kigeli atabarizwa muri Amerika bo ntibifuje kugira icyo batangaza. Twegereye Boniface Benzinge kugira ngo agire icyo atubwira, adusaba kuvugana n'umwunganira nawe tutashoboye kuvugana. Pastor Ezra Mpyisi wabanye n'umwami Kigeli yabwiye Ijwi rya Amerika ko agiye kugerageza guhuza abavandimwe bari bamaze gucikamo ibice.
Mzee Pastor Mpyisi, urukiko mu mujyi wa Fairfax muri leta ya Virginia rumaze kwemeza ko umugogo w'umwami ugomba gutahanwa mu Rwanda akaba ariho azatabarizwa. Kuri wowe nk'umuntu wabaye n'umwami ibi bivuze iki?
Ibi bigeze icyo bivuga kinini cyanjye kurusha benshi. Hariho n'abandi ariko ndi mu bambere. Kuki nijye wamuzanye muri Amerika? Mukuye mu kaga Nairobi ari mu kaga, tugeze no muri Amerika biratugora pe, tugira umuntu utarabaho kugera kuri ba ministers bageze kuri barindwi kugera mu biro bya Bush. Imana irahatujyana, tuve Nairobi tufite tiki turi batatu, umwe afite amadorari ijana n'ijana. Imana ikora ibitangaza. Tugeze no tumaze kubonana n'abakuru b'Amerika ati turabumvise Kigeli gumaha, dufite byinshi tuzakubaza tutari tuzi. None nagarutse no kujyana umugogo we reka mbabwire ikintu cyambabaje mu kubaho kwanjye kuruta ibindi byose nabaye pasitoro ntazi imana yari yo ngeze mu myaka y'ubusaza menye igitabo cyawe menye imana yayo y'iki kintu cyanshimishije mu kubaho kwanjye kuruta ibindi byose kumenya imana yari yo none ikibazo cyari cyaje ngo atabarizwe mu mahanga agwe kugasi n'imana uko wampaye kukumenya ngo tuye iki kibazo nahoraga mbibwira abo turi kumwe beyond hari haru uzabirangiza none ubu ndanezerewe bireshya n'uburyo nanezerewe menya imana yari yo kandi n'ubu ngubu niyo ibikoze
Pastor Mpyisi ibyo ari byo byose kino kibazo hari ukuntu cyateje ikibazo mu miryango ubutumwa wageza
ubutumwa
ko bagize umuryango
akora umurimo ndacyakora umurimo mfite kuzicara n'umuryango w'abahinduro kababwira ngo bicare bakure umuvumo mu muryango wabo nibanyangira bazababaye mu kimwe ndacyafite akazi
ibi bivuze iki ku mateka y'u Rwanda
ni igitutsi kandi bikoze ku bwami bwacu twabuze tutabwamuze ni igitutsi
Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yategetse u Rwanda kuva mu kwezi kwa karindwi umwaka w'1959 kugera ahiritswe ku butegetsi mu kwezi kwa mbere umwaka w'1961 yatanze ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa cumi umwaka w'2016 Edi Rwema ijwi rya Amerika mu mujyi wa Fairfax muri leta ya Virginia